tetwalina nsonga
enda yeemagezi okukusitulayo
okukujja mu ggulu
okujja ku nsosolole okugula abantu
tetwali bantu babi
nga tetusobola ne kwejula
nga bwatusinga dda
nga kitusigaza kimu kugenda mu muliro
okwagala kuno okunjo kutasangika
nabayobwe kwakutengula ebitiibwa n'obyejjako kuba wayagana nze mpule era ndeba okufa owuwo amazima kwali kwagala kwo tewaliwona nsonga ndala okwagala kuno
okunjo kutasangika wanala
nabawe kwakutengula ebitiibwa n'obyeyambula kuba wayagala nze mpone era ndema okufa owugo gano mazima kwali kwagalako tewaliwona nsonga ndala
yegwe ntuma yaani
kyekibuzo dani kyeyabuuza
anagenda yaani
ananunulira abantu bange
tewalabika ku nsi
kubatula mu ggulu
eyakkiriza ajje
okwanganga satani omubbi omunyazi
mulimu mu kwagala okunjo kutasangika wagamba nze njagenda ng'eno mwana omuwulize
kuba wayagala nze mpone era ndema okufa owuwo
gano mazima kwali kwagalako tewaliwona nsonga ndala
okwagala kuno
okunjo kutasangika walala
laba bwe kwakutengula ebitiibwa n'obyeyambula kuba wayagala nze mpone era ndema okufa owuwo
gano mazima
kwali kwagalako tewaliwona nsonga ndala
tetwalina muwendo
amazima kwali kwagalako tewaliwona nsonga
tetwalina muwendo
amazima kwali kwagalako tewaliwona nsonga
watumagala mwagazi
amazima kwali kwagalako
www.mp3ugandanmusic.com.